Musaza Kyaddondo kooti enkulu mu Kampala esindise omusomesa Andrew Ibiona wasomero lya UDS Primary School e Kawempe mu nkomyo yebakeye emyaka 28 ngono bamusingisizza omusango ogw'okusobya ku mwana ow'emyaka 13 gyokka. Omulamuzi wa kooti enkulu mu Kampala Professor Andrew Kawuka yasaliddwa omusomesa ono Andrew Ibiona ekibonerezo kino oluvannyuma lw'obujulizi obwatwaliddwa mu kooti ab'oludda olwabyo okumuluma obutereevu musango guno. Omusomesa ono yakwatibwa ng'akabasanya omwana ono mu looji ez'enjawulo oluvannyuma lw'okumunywesa omwenge. Okusinziira ku bujulizi obwatwalibwa mu kooti, Andrew Ibiona ow'emyaka 32 omusango yaguzza mu 2025 mu bitundu by'e Kanyanya mu divisioni y'e Kawempe mu kibuga ekikulu Kampala. Musaza Singa abakulembeze mu district